tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Salimu jwaratu bogi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam nyali sakara be hidibe. Bangal de nagu do datidi lam ko be humpiti den saraji kesi jeddi yalla mer buytude alkazara heddotobe den astangaaji di kanon jamar den nasikiti hun cangol hore dido saraji di. Ma minakan ko be murti kenyen sabi ben rafi den nagu le ngalurande Allah hali sambin do metti kewdi. Patrice Talon lami do binen ben boni mo sey dawo subi half ben halfini kabaru kaltidal lam ko be mali burkina e guiné bangal yawinde lamdelal woteji dingon sebe kabaru jamen hande kikide albaré sapo jena juillet 2023 bismillah sakrawe lam ko be humpiti kabaru men seraji jeddi bamadi yalla buytude asidangaaji do dati mudi hakunde galluje leddi e tiagal leddi di yo le batu mo wardi ministère transport e serusiji kewdi e jon en karngaaji kanyam ben senkaaji ben kabaru mudu yo sambi de hultiwide seraji sapu joy men sababu sapu didi ngoni sambinoji asidangaaji di kanko Mariam Koulibaly wonko hebe ne kedo feesango alcisse
le odo communiqué holitama le hem wiide sababu kasaraaji matetedi do datidi ko heewe mudum fu donugol mobilage di jammano kay doddu dabbitingo fayo to rafi tiddingol sariaji ngoddi do datidi kay bandum holitama le hem do wiide rafi neji himbele donnobe mobilage di do datidi hore du yo goto sababuji kasaraaji matetedi do datidi donnobe mobilage adoji himbebe du woni karngaaji di chauffeur en mumbe hebata sultere yoga mabbe du anabama droguji fa odo tidala hebene jogolal kanan ko be lidi amendi won sariaji di bami fewde donnobe mublaji transport ngaydi be quality wiide donnobe dido mublaji hana jabbaade feyi kilo chapan joy so anale galluje den so be jalti tiagal galluje den e baawi dogude ko yottoto kilo chapan jeddi mublaji dawo dido dogol mudum ko hada bande 0h yaade 5h bete yawtagol chauffeur em donnobe dido mublaji yurdoto dogotoro em wakati fudu anay hakkune be kawri do mudum ko lewi jottino hala fedde dorbontone donno be mublaji le leedi amendi sinacor yimbe fuube dido golleji wodani hunko mu en wattama hem fade sariaji di tabbede
jamara de kana sikiti hun tagol hore hon dido sariaji le mali fayso do ay sambinde buytude sanne asdangaji di derno be mebe kalli kal dun to nokku segu sikaso e tumutu denno hedja men gonbe tumbe neldi en keddana fayso tango blandine kasoge.
La visibilité n'est pas assez bonne et ensuite
dille de lava donna be mu bel chauffeur dun ana tampa denna dun do lato du sababu e chulta e bete be banta golle sabi communiqué gouvernement o nka jidi uy toto awti darwol jamma handama ko mi darta ko lam o yube tinno ay buda dido sariya jidi yalla asidanna buito sanne lay ledi mendi woni kado sariya na sultinandu passage 1 ana hani ben gatana hakille nokkuji do
rester passer la nuit, ça c'est très clair.
Sakram betut haklaji mo dukko baran banga bem Facebook et Twitter. Yalla be dandi famu yimbe le ben gonbe dousere laawi jandide kanko men golloobe superfer do woni gollude terrain darno ko eto nokku kurofina kati ben ngalurende denno yall ko ben futtingol dawngol tawre fu yimbe le hobe ana do datidi nyamaaji dun ana yuppe denno yalla be dro famu kanko Ibrahim Mayga woni horejo superfer wonko hanni ben wonko hal kabar mun ke defo sango alcisse
de kurofina
bande kurofina fa yottaade kati fayso abettike dom jaati min tayki ke yimbe le hewbe ana joodo do dati di terrain o haani dogude do mudum be katta wadde dum jaati be ngaran dum be juppa do hen tuundiji mabbe do yo golleji bawdi hadde terrain o jaami ngarmi mudum no wodi dum e hore frati mawdo sabi e waari fe laata sababu sammin de terrain o gal do jiida yo wakati e juude am wadde noddango fewde yimbe le gombe damal araay ngaji farta sanni be cela ko be jupata do hem tuniji di ko be farati mawdo joodi mabbe kambe hore be farati do joodi min bel tawtebe le terrain o
bord du terrain
ñandi talatarande min kan ko be murti ben yo sabbi ben e wi landindi be ben selaji rafinde nagu ben lati sababu yimbe le hobbe heddike hen wondunno yengul ngada do yimbe denno be ko nukuji uda ko lati sababu ko ben metti hakundi jamarande e kanyi kambe habitibe be kanko kedo men tun Mohamed Agay Seftan won ko ben kedo fostango sitasilibe
noddangol ko heewi wadama to jamare be immobe wada majireji be hollita lafi deer ko matal le gennini ngaddo e tawede fu jama ko heewi le genni menaga jabnene majere no noddagol wadama ciude arajoji wingol majere parti wade ngal do tabede fu yimbe yogabe yalti nangi gennene fu uddi butikaji enannal mudun hadi choggu enannal mudun wadede ne majere nati sabe waddi metti mawdo le gennene sab yimbe ko heewi magazinum en bonnama e guikaji wadama tun yogabe holliti wi mangal padedu wari saki jamare le ne majere yogabe sedigen wi ko heewi bariminama to mangal padebe le on watti goto yogabe sedigen wi imadraji wadama to amir en gennene honene jan e deje hebirse hakkune sukaben meccutunde wi dun kile didi ko honene majere ananata sabe wardede bonnalaji le genni menaka dun ko mohammed ak isifi tan ibni siyu tamani yude menaka
ñandi tratare nden li batu sidaw mbien kanko hore jo bine patistalon woni ko be cuubi latade mbien samin mbelatoro mbien kalo hakunde mbien leede mbien lami be malli burkina e kanyi gini fana mudun yo be yalla be do ardibe de do leede tadde e do transition gune mudun mbien yawina gulleji na duna bata na tidina saraji mbien holita didi fandeli kabaruji di mbien to ONVS doni mbien bugal fedo ONVS wadi batu nande mbien talatar sapo jitti juwe nde denno kortal sapo jonal bal mabbe denno kambe ardibe lebe fuf na wono to aduna do kabar mudum woni leedi murtani mbien ka non leedi ginega holti wide dalnanta fun golle le o ndedo fedde sabi himbeji mabbe yogaji ben humtanaka ho di njebama musamalistu ko hebani ke na fostango alsisi
lami don de do fedde gartudo e juude kananke leedi Mauritani doni kanko colonel Assimi Goita o halti kulleji kewdi kebaadi wadeede le de do fedde le hakkune majji ana barrage tatoba ngaro wadude kuram muinaado goina o hali hala projet ngaro latal sababu dunugol lana iude do mayo Senegal yaade Saint Louis kay ambi dedi le lewru juin hitane 2024 ngaro rundu mo sadamu dum warta miliardiji chapantate joy sefa faham ele ko warta ko colonel Assimi Goita do holiti wiide imadraji wara fa wade yalla jawdi ana heba tewtede fa hunchana hore projet ngaji tati ardinadi doni yafinde jami garmi batu ngaji di kuku tamba kay gurbasi le on do watu goto fu leedi gine holiti wiide kayum ka itti koyde mudum fa laabe le fedde ONVS ne ele wi kanakobe leedi ndi sab mudum ana bili e ko jawdi fa hunchana hore golle barrage kando wadede kuku tamba o tanni koyde ko e koliti redu keja mabbe ana fandi sanne eto anyaaji di bamete ele ndedo fedde juinaale le hitane 1972 ONVS yo walde moledi Mali Mauritani Senegal kan e Guine wonle mudum
le yatre meden zoom sir hande meman hala fa hande kabaru binalla himbe le hobbe gontu tampere mabbe tawir fuf be china sona be ewa yewtreji ngadatiri di nderno yelen be do famu kedana ko lal tangar hebane do fasta o sita silibe
le o watti binalle motti matama jamana ko heewi tawama ana daano do nukku le nukku nodirta do sali sori bamba yemben ana wadanen ton watti kikide fu gonda dan goto indirta do bukari fotti en yembere on waji wadade fa watti boode on wonde danade watti fu so yemberne satti o harba tan o diwa hon o ani do non tiagal mudun le cuburne sedan o fuddi ton anade kasin so jamaare fuddi gan oykude le on nukku ma wadde kella tan o harba tan o diba kasin amila honen o wala dani do non on jewra jungo nan e jungo nyaamo kango do o fuddo hellude amila no danaki du e tawede fu yimbe dan to ko heewi milano honen wala ngongube soni gondado wi on nukku sumi be wa hunade alla be wiat gonga jaade taw hunen fu be matay tiagal yimbe heewbe tawa ana ngongi kay ana dano on nukku du e tawede fu be jodiken sabe yidde ne yembere le wimbe honen ne yembere homo fu ahan fottude mudun sa yibde hono mudun yafa
bangal yewtere sembe caldi keddana ko heban ben ko haruntina bangal basket kanyo dun ben figul balo keddana fasta ko alsisi
le nyaloma tatoba e chakitido phase de poule coupe du monde basket gondudo wadde madrid rewbe ngado be basket le leede amendi tapi leede almagne be ngati be badde chapan jiddi e tati be kebi badde chapan jeegom e jeegom be ngaram hebo ndirde australie jamma hande ko nayor bangal be ngala dubi sappo e jeegom be du leede mali hawi leede guine be ngati be badde tendere chapan nay e didi be kebi badde sappo e joyi le pide balom rewbe le amen be hebi wadde qualifier et deuxième tour éliminatoire Jeux Olympiques quand on va de Paris le hitane 2024 et le pire mabbe ngadde talatar de le stade 28 mars to be kebe yaltinde leedi Burkina Faso be ngaram hebondirde leedi Zambie et le ko warta ko et le pire de ballon monté première division be kulikoro motibe hebi ardade hikka kai kan e gawo hitane ngawronde dido equipe ngay didi woni etobe do salinguru o LC Bakan yelen Olympique
sakam pammi do katene kabar jun hande hutan dan biyan nan ba sar tar yotri jame do application sur tam jo bangal play store do sar yotri medo magazine magazine me handana yudu kabaru cellande yowidu yimbe gollobe nyallana joodima nyallana dar hin wedno dum yata fi tagal kute jelan be do fawn kedana ko me bandi do fo tan min salisisi en kirijam gulliroɓe juuɗo e kañum fonctionnaire en gonɓe liride ndi hewɓe no mimsiti telaji cellal ɗiɓe keɓata saabi golle mabɓe iwde sikaso yottade yelimani fangude bamako bankasma yowaru ɓeɗo foof mimmi haala suhulaji mabɓe
andini kam min ka ko andirmi ɗum de golle jonde fo aɗa jogui nawul nawɗo nawɗe ƴakkoje wani fa yetto hono kabaru bawle en tanatiɗon joomum yaade ladde en tanatiɗon joomum safareji ɗi wala fuu ɗoɓi sewraki de kana ko hewade so bamako tan hoorema am ɓuuri lebbi jeenayi ko gammi
kanko Mamadou Abdoulaye Ndiaye o wi noɗɗo ɓoyɗo sanne golle janɗe wakkati joni o mo jogui caɗede cellal saabi oɗo golle mo e muɗum no ɓooyan darade ma soppinade ndenno mimsiti ko o hinnaki guilallow sakkade kuteji laddi do sababu hande o jooɗiɗo nokku goto keɗɗanna kanko Mamadou Abdoulaye Ndiaye o
dans les années 1988
warde 1990 courant wala no ñalowma jamma tan wonno komin keɓanno courant nden golle amen o sembe muɗum ndu fo watteno mbiɗe mbawno wadde air ngaji nayyi yettade air ngaji joyyi mbiɗe daari mi matata noɗum fewi kala ñalawma hande o ko duuɓi am fuɗɗi woɗɗade ko mi fuɗɗi matude kutteje muɗum caggal am ana nawa kam koyɗe am ana nawa kam fayfami juula hunde fo ɓuura ɗum
docteur Mahamadou Sidy Bé woni médecin chef sescom Diallo Sagou holti wiide trampe ngaji e ko nande muɗum goni telaji cellal ɗi sambinta ɗiɗo sifaji golle ɗi ndennoma ndar gulliroɓe juuɗoɓe hinade sada foof yewtere sembe calɗi
so a joɗike fa air ngaji nayyi na ɗum joyyi eɗum wawi hadde ƴiƴam yiltade no woɗiri ele calɗima so ɗum ɓooyo e hoore du eɗum wawi waddude e ma ñaw cattuɗo saabu joɗagol fa ɓooya na haɗa ƴiƴam yiltade ɗe calɗi neɗɗo no hani
wakkati joni o kanko Ndiaye o yo goto e ardiɓe fedde homanide gulliroɓe juuɗe Mali holti wiide gulliro nde ɓami dabareji kewɗi yalla sakkade on ɗiɗo telaji keɗɗanna Mamadou Abdoulaye Ndiaye o jokkotata ɓo hoorejo fedde homanide gulliroɓe juuɗe Mali ɓe
no jiɗirɗa kalsi fuu so a ñawi ko keɓuɗa ko fuu a tawam yaada cafaji ma cellal ngal ka fe hunde ɓuura ɗum ɗo amen ɗo le fedde APCM min gaddi ɗo dogotoro en fa haltana ɓe hono ɓe kaani wurdude le golle moɓe gondi wadde o no fedde rami ɗoni assurance so a ñawi mo mbawɗa sawrorade yetti le fedde INPS ne mi mbihi golliroɓe juuɗe mumen fuu yaaha windoyo yella soɓe ñawi eɓe keeɓa
sawrorade
o radio suudu artisanat muti holti wiide ko wiyete rami ko woni dabare nde hasindini gulliroɓe juuɗe Mali ɓe Bocar Dira ɓeydi wiide oɗo sifa haybugol golloɓe hono sifaji guuɗuɗo guila nden ley Mali fuu fawrontina e muɗum
fuɗɗor nde ka gollironoɓe juuɗe mumen hewɓe fuu yeehi windoyke ele nde ɗo fedde ngal hitande 2005 fedde UNPS mu'ini kañum ndu assurance muɗum kuncanowo hoore yimɓelle gollonoɓe hoore mumen ɓe ngala joddi mi kaltani ɗum fa gasi artisan en ɓe nafa ko woni hen yella eɓe keɓa windayade ley hen assurance ji tati gonɗiɗe leydi amen ndi hawti so laati fedde rami
le Mali ɗo famɗi fuuf temedere e capanɗe jeɗɗi e go'o miccengaji godi ɗiɗo jatteji ɗi caggal hurgoji ɗi gaɗi fedde humaninde gulliroɓe juuɗe micitan wiide kamɓe dogotoɓeɓe ne darda kala artisan en tinnade wadde yewtereji sembe calɗi yalla ɓe hiisa e cella yalla ɓe hiisa telaji cellal ɓiɗiɗi e golle mabɓe